Yes, and the boys wanna shake the cow. Tatu wala guys wano mori ten. Umuchinshi na juicy tu pen. Tori kalipa kuma coffee tu posa tu punches.
Watu lavaka,
I think tamu mna tuishi basana. Tatu wala guys wano mori ten. Umuchinshi na juicy tu pen. Tori kalipa kuma coffee tu posa tu punches.
Watu lavaka,
I think tamu mna tuishi basana. Tu punches.
I-B-R-O. Vibro. Sima wala olomunga bwele ten. Notina chiputa boy still is same. Osipompa zamu la samale gen. Nikubwela waja boy pass again. Sili loyo pali kashi sima pema. Waka sima pema baku pena tina pena. Tegela bugelo boy noti kundalama. Sima skipa kwati flash sima jama. Kala chete tikuvini sema guaya. Ise tikadwala sima pola na makwala. Mwene fiumu pa mabana na maflaya. Yatu ikadropo za imbelela kukwaya. She's no boy iliza kambalule. Wakulu na wafana mpakwa vine ndende ule. Kapula brother mani vililise. Vilimba uvi kwe shandiwe kingi pa makina. Go.
Tatu wala guys wano mori ten. Umuchinshi na juicy tu pen. Tori kalipa kuma coffee tu posa tu punches.
Watu lavaka,
I think tamu mna tuishi basana. Tatu wala guys wano mori ten. Umuchinshi na juicy tu pen. Tori kalipa kuma coffee tu posa tu punches. I think tamu mna tuishi basana. Two punches.
Uli wango loteni nkonkeni. Nisheta ni mpepa mkokeni. Banundi na iluwa na breni. Palameni nkonkeni. Ndemi wola mumaveni. Chimbalile tamu mna tuishi basana. Kuma kofi ala wengi wavana. Sifu na moksi ukasewana. Okay, nakupaila munyimbo. Witu wala uzachoka misozi. Mbasila nifaka po magazi. Ine, I'm like Van Demu. Ukuina kapundo ni demu. They call me commander. Silimu pote ya
fili. Tatu wala guys wano mori ten. Umuchinshi na juicy tu pen. Tori kalipa kuma coffee tu posa tu punches.
Watu lavaka,
I think tamu mna tuishi basana. Tatu wala guys wano mori ten. Umuchinshi na juicy tu pen. Tori kalipa kuma coffee tu posa tu punches.
Watu lavaka,
I think tamu mna tuishi basana. Tu punches.
Me guys umuchinshi tu peni. Mulibanga musaleke ni peni. Nikapena ni macho sana povu. Nalisheta kumapina makofi. Ine mwande vechimo na tofi. Two punches, wanu ni mwai. Tunishi wafana maeda pa mukosi. Polo mia savana. Niposa mpose chivele chokutale. Nipushi na kosu. Hey mwana shine, kutuwa posa kuri.
Tatu wala guys wano mori ten. Umuchinshi na juicy tu pen. Tori kalipa kuma coffee tu posa tu punches.
Watu lavaka,
I think tamu mna tuishi basana. Tatu wala guys wano mori ten. Umuchinshi na juicy tu pen. Tori kalipa kuma coffee tu posa tu punches.
Watu lavaka,
I think tamu mna tuishi basana.
Ine tu punches. Bali chupando cha kuhasha. Kuno kwa ato indiseba komanda. Vaupu wati kukoneka kumanda. Tinashanga baka pumo fire. Fake friend timu pombera kuwaya. Ni kukoti wenkana ulemu. Mashavi yako kuno tikuposela padamu. Sini wale ne olo muliteni. Mwache pesa ni kupendela ni peni. Bali bali chipondo chakulasha. Chingene kamu gemu chifampula miponto.
Tatu wala guys wano mori ten. Umuchinshi na juicy tu pen. Tori kalipa kuma coffee tu posa tu punches.
Watu lavaka,
I think tamu mna tuishi basana. Tatu wala guys wano mori ten. Umuchinshi na juicy tu pen. Tori kalipa kuma coffee tu posa tu punches.
Watu lavaka,
I think tamu mna tuishi basana. Tu punches.
Mupoti mupoti na sike skaveta.
One divine aka DJ success. Jizi no pa makina. Senselepe Navatola D40 Lava boy before ya why Java Pondwich.
Young big yes, Mr. Jiznoch Panda Pino Zambia saying let the tune Africa.
It's Jaden exclusive.